No be the easy. And I said back for picking me.
Hey yo, Kenny.
Usta ko toke heti hall today.
Aura era.
Kumchongo mchongo heti hall donate.
Aura era.
Ichafu wa meza hapa fako pote.
Aura era.
Mwabishi yote wana mchongo wako ken.
Aura era.
Usta ko toke heti hall today.
Aura era.
Kumchongo mchongo heti hall donate.
Aura era.
Ichafu wa meza hapa fako pote.
Aura era.
Mwabishi yote wana mchongo wako ken.
Aura era.
Uspende vya bure bure utaumia tu. Uweto wa mgara mia usilete maku. Ileta kuda. Mwendo anya swemi tuki juu. Uwe maibu sema sungu wa kidole. Faibu, faibu. Machizi boti wamenipa faibu. Uwe faibu, faibu. Machizi boti wananipa faibu. Kambi wa sirari anapigia duke. Ikambi wa sirari mwache ya duke uyo. Wee kambi wa sirari minana.
Minanangu,
minanangu,
minanangu.
Uwe kweli ntautua, tafuta ninajua. Uwanangu najua, kwanza machawa mesikia. Kula paka funektia, mateke sesia. Ukinchui, ukinchola, ukinchola me. Sio mapela,
kulua pesa.
Nye masera,
kulua pesa.
Watafuta jinye,
kulua pesa.
Tulalagi,
kulua pesa.
Ustaka utoke heti hall today. Mchongo mchongo heti hodone. Ichafu wa meza hapa fatopote. Mwabishi yote wana mchongo wako ken. Mwostaki otoke heti hodone. Mchongo mchongo heti hodone. Ichafu wa meza hapa fatopote. Mwabishi yote wana mchongo wako ken. Amama. Kazi wake siwe jamani. Amama.
Amama.
Niwaite. Niwaite mimi. Niwaite machizi boti wafike. Machizi boti kwanza chafu ipote. We chafu ipote. We chafu ipote. Wao ni wangu mama basi chafu ipote. We chafu ipote. We chafu ipote. Ilo bigi ya wizi. Wabia isauti ya machiala eh. We madika buzz. Ani salime mwanangu chidi fantastic. We duka utawa. Ani salime mwanangu dojo. Ani sauti ya machiala eh. Ani salime mwanangu chando steka kasamiro.
Wabia isauti ya mihi.
We baba fei. Wewe. Yeah, tuwene mwede.
Aura era. Aura era.